Bajja mpogganira ekiro kino nzende kakadde nfisa ka kirombe mu mirembe ne basa nesonyiwa mulumu ennaku kuba manyimba n'obukosefu ssente ekooya wanfuniddeko muumuze gwe wosongera n'agasibuko kalomanyira nyomwe yafuulanga ebisasiro amazima nenjulirira manga abeewo nakuwa kabula katanne mukula nga n'emmere njifuna lwalumu ennaku eri mu nsi kati olaba ntuuseekawasanira tolina sonyi okubasse mu kitimbo n'obuyambi sooka ojjukireko bwe mwapisa tusobya ngonga entuba lugera sinnava munda ng'olwo tandikira wankuyambe mba namugwagwa temunnenya zirindaba zemundeke zange zeriira omuve ku malinzi sebwenkanya okujo n'atajja kumanya wezirimbola ndegenda nenja senkoma malungu temunnenya zirindaba zemundeke zange nzeriira omuve ku malinzi sebwenkanya okujo n'atajja kumanya wezirimbola ndegenda nenja senkoma malungu duniya tugiyita mu ngeri zityo tolowooza nti waba otudde tebakuvaawo leero kyanoobeera ekititale ate nkeera wejjuukiriza osuze masindi n'ezimbiro zidduse nga zidduka oba oluusi nga zeeyongerako kiva mutonzi mange yandeka mu maggo n'abula ne ndowooza nti essanyu ly'okkula siriro zaako jakinadaagana nnyo gw'olaba muka kitange yajja n'ammalirako essungu lye baalina bannange ne basomaze byalema tuusa okkula nga neeya era empisa katonda nga n'ekitange bamuweza tanyega kyokka duniya yakuba jakembooko naye bwe zikusooka n'otafa ewa mukama gyakwolekeza buba buwanguzi kati banzungirako okubajuna bw'obeeraku obaana okulota bamala akakya sikikoze webbali onookitaffe y'omutwawula nnyo bonkozi naye bwe tateesa bunenya bwe yampisa bubi mu buto obanga n'emmere olumu obakinanga kulidde ku mawanga bango bamukika kave ku nsi sikyegoya batampa nga ne maaso takuyambeo nyeyesika luganda genda kanfe kuba emikwano bamala temunnenya zirindaba zemundeke zange zeriira omuve ku malinzi sebwenkanya okujo n'atajja kumanya wezirimbola ndegenda nenja senkomo malungu temunnenya zirindaba zemundeke zange zeriira omuve ku malinzi sebwenkanya okujo n'atajja kumanya wezirimbola ndegenda nenja senkomo malungu temunnenya obukungu mukaba otabweresa osula mu ndagala siraba kinziisa batajja kusuza nali nkola napangirira omuve mu matiga mukama nankulembeza omumuli gwe nese nfula mpola nva mu bunyanzira mu nfuufu mpaka lwetuusa wasanira neegombesa abasinga gyempita sikyagayirirwa nga nalaajanira nga baganda bange banneesamba n'ejjeebula yasuza mu ntebeze ng'ensonga eva ku bannyaffe kwawuka nenjanjulirira okulumbayo nnyaba emagombe kisito yeeyanyamba nempona ne bangoba wakayansanga asuza emimwanyi ne mbeera emikono gy'oyo nekula gafuuka n'aluganda newuwe kuba amaviivi yeyampangira n'ekkasi gyenkola kati ndabibwako ndi mukyala afuga akapyata yansijja mu kabi yewa omukwano gwentongoza mwoyo era sirimwabuulira nga mposi kufa bone ssente bafuuka bazaddeeka kave ku nsi temunnenya zirindaba zemundeke zange nzeriira omuve ku malinzi sebwenkanya okujo n'atajja kumanya wezirimbola ndegenda nenja senkomo malungu temunnenya zirindaba zemundeke zange nzeriira omuve ku malinzi sebwenkanya okujo n'atajja kumanya wezirimbola ndegenda nenja senkomo malungu
Remember when you go.